it's your boy, Maliki. It's your boy, Maliki. It's your boy, Maliki. It's your boy, Maliki. Wale numbera, mbore sumbo. Wala ja, mbore sumbo. Wale numbera, mbore sumbo. Wala ja, mkukwe ja. Alaji kondisen, mbore sumbo. Alaji ale, mbore sumbo. Alaji bruni, mbore sumbo. Alaji teba, mkukwe ja. Alaji abudi, mkukwe ja. Mbasi mine, mkukwe ja. Laji toiba, mkumba ili. Zamzambina, mteyela. Mr. James, kina nasuma kesuma. Bobby Rabbit, kina nasuma kesuma. DJ Chicago, mbore sumbo. DJ Obedenas, kina nasuma kesuma. Gai DJ, mkumpie ya janya. Gai DJ nga, mkumpie ya janya. DJ Tobile, mbore sumbo. DJ Gai, mkumpie ya janya.
Mama Liki mbore sumbo.
Woi,
Mama Liki mbore sumbo.
Wala, yenu man kuno kuro. Tapo imbe tora yeme na suma tora yeme. Tapo imbe tora yeme na suma tora yeme. Kan yeme wanuma ina bora yeme. Kan yeme wasuma ina bora wumbo. Kan yeme wanuma ina bora wumbo. Suma inabora wumbo. Wale numbera mbore sumbo. Wala ja mbore sumbo. Wale numbera mbore sumbo. Wala ja mkukwe ja. Alaji kondisen mbore sumbo. Alaji ale mbore sumbo. Alaji bruni mbore sumbo. Alaji toiba mkukweja. Alaji abudi mkukweja. Mbasi mine mkukweja. Laji toiba mkumba ili. Zamzambina mteyela.
Download exclusively from expressghonline.com.